iphumule ngoxolo webathuli bakithi lalani kahle niphumule ngokuthula nilenzele izwe owenu umsebenzi lalani kahle niphumule ngoxolo lalani kahle niphumule ngokuthula. Bafowethu nami bodade wethu sengathi ningalala kahle nilale ngoxolo sohlala senkumbula ngalo mculo wenu lalani ngokuthula nilale ngoxolo. Bafowethu nami bodade wethu sengathi ningalala kahle nilale ngoxolo sohlala senkumbula ngalo mculo wenu lalani ngokuthula nilale ngoxolo sohlala senkumbula ngalo mculo wenu lalani ngokuthula nilale ngoxolo. Niphumule ngoxolo webathuli bakithi lalani kahle niphumule ngokuthula nilenzele izwe owenu umsebenzi lalani kahle niphumule ngoxolo lalani kahle niphumule ngokuthula. Bodade wethu sengathi ningalala kahle nilale ngoxolo sohlala senkumbula ngalo mculo wenu lalani ngokuthula nilale ngoxolo. Bafowethu nami bodade wethu sengathi ningalala kahle nilale ngoxolo sohlala senkumbula ngalo mculo wenu lalani ngokuthula nilale ngoxolo sohlala senkumbula ngalo mculo wenu lalani ngokuthula nilale ngoxolo. Niphumule ngoxolo webathuli bakithi lalani kahle niphumule ngokuthula nilenzele izwe owenu umsebenzi